Classic 7. You are king. King record.
Mawazo yanazidi kunikondesha mimi. Vikwazo vinazidi kuniandama mimi. Naipenda msimuni wa kumweka ubavuni mwangu. Zaye